kanga pansi kwaba pansi ngcedeni ningalibali kala nibuza nifuna kusamela ngikukakude kudala nipeka imini nemingi namangilekwixesha.
Nifuna
kusabelwa ifuka kude kudali beka imini nemini nambani leqixesha xesha xesha nana isuka kude kudali beka imini nemini nambani leqixesha xesha Sula,